broke a window pane. You were so afraid of what you'd done, that I held your hand, little one, and I wouldn't let you run.
Niko on toes, sija doors, nearly skip school. Nikisukuma food, mode always said I was rude. Wali misunderstood, wali misunderstood. Niko on toes, sija doors, nearly skip school. Nikisukuma food, mode always said I was rude. Wali misunderstood, wali misunderstood. Niko on toes, sija doors, nearly skip school. Nikisukuma food, mode always said I was rude. Wali misunderstood, wali misunderstood. Nikishika do nitabo, study ni wabo. Nikishika kidi mtabuya mtago. Magwangi wengi wana know, huku kijingoro utajipata 6 feet below. Hatuwezi piga show bila do. Before kuroga nilikuwa na manga na mado. Sai siko kidale niko mado. Nilichencha di location niko esto. Nikasare vako za kudingo. Ningore uta dip, mpate niki trip. Luku daily drip, kodindo na sip, wa super na wa tip. Niki China kick, bugizi kwa malip, wa super na wa pimp. Mini guangi sezi simp. Sa call ni small, kachapo, nazi smuggle. Ka el chapo, kigad na die, ki digital. Nime chachisha, sai, mini criminal. Atwezi fanana, atuko similar. Kwa kinena sezi kosa, bila ukileta za kukam. Unabitika, atwezi piga mabet, misi betika. Uli staga, uli lalisha, wacha kuchoma, ka nyama choma. Mziki yetu ina spread ka corona. Stambuika, we ni donga, mi nda kupona. Niko on toes, sija doors, nearly skip school. Nikisukuma food, mode always said I was rude. Wali misunderstood, wali misunderstood. Niko on toes, sija doors, nearly skip school. Nikisukuma food, mode always said I was rude. Wali misunderstood, wali misunderstood. Niko on toes, sija doors, nearly skip school. Nikisukuma food, mode always said I was rude. Wali misunderstood, wali misunderstood.